Kalandanya Music Promotions.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Money King, Money King, Money King. Yo maps, yo maps, yo ma. Money King, Money King, Money King. Yeah.
Nangare mumenza. Nabota inagaza patokoto wa mumenza. Nakamungeli bambari. Sunga nipoke nikanga sini kwa tila mbari.
Niwe wine shale lali lapo. Niwe wine nale lote po. Niwe nale tontonka nyapo. Niwe wine nale landa po. Niwe wine nale shivika po. Niwe wine nale kucha po. Niwe nale sambi lapo.
Nilipe chuma bati we wanifome. Na pesa kamgeli na londora. Ako karisi potate. Ako kete na londora.
Promotions.
Exclusive from ZambianTunes.com.